wish ungejua vile uko moyoni baby. I wish ungejua navyokupenda. I wish ungejua vile sioni sisiki. I wish ungejua oh my love. Wendo pepo yangu ndo kidani kwa shingo ni kufae. Wendo tamu yangu nipo radhi mimi nizikwe na wewe. Na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mimi na wewe. Penzi yako nipoke, penzi furaha nicheke, nikiteleza nisame. Oh my darling, talipigania penzi kibete, sogea karibu tutete, wendo chanda mipete. Oh jamani, ya kwa mahaba kama jini jini, bila kitezo wala ubani napanda mimi. Unavyochezesha makirikiri na baki oh jamani. Na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mimi na wewe.
Sikuachi,
I love you, I love you, oh jamba.